Nasubiri ani aje, yoni ndoto Mapenzi, wangu moto moto Nasubiri ani aje, yoni ndoto Mana ananipaga, ninapagawa Na ninamupaga, anapagawa Mana ananipaga, ninapagawa Na ninamupaga, anapagawa
Tulize kumumie, well, bani mitulie, baby
Kwa mana suki kukupenda, unamu sije baby kwenda
I'm a crazy about you, baby I'm in love and love you, baby I'm in love and love you, baby
Hold you, baby, you're my valentine
Maridawa Penzi lako kwangu dawa Wewe ni nafsi Nami ni moyo Tumwili mmoja Wewe ni nafsi Nami ni moyo Tumwili mmoja Usiniuzie penzi kama biashara Nipe mapenzi mubashara Nakupenda Penda wewe
Hold you, baby, you're my Valentine. Love you, I'm crazy till I die.
Hold you, baby, you're my Valentine. Love you, I'm crazy till I die.
Hold you, baby, you're my Valentine. Love you, I'm crazy till I die.
Hold you, baby, you're my Valentine. Love you, I'm crazy till I die.
My Valentine, Valentine, feel like that.
My Valentine, my Valentine, siku achi tiwa tu, tiwa pe,
siku achi daima. Hold you, baby, you're my Valentine.
Baby,